Minister w'ebyobulamu Dr. General Sachenga asabye saba minister Robin Nabbanja ajjukize omukulembeze w'eggwanga ku bwetaavu obw'okusa omukono ku bbaga ery'ennongoosereza mu tteeka erifuga eby'eddagala. The National Drug and Health Products Authority Bill ery'omwaka 2025 olw'okusobozesa okussa mu nkola ebiragiro ebinaayambako okwanganga okusoomooza mu byobulamu okubalukawo. Achenga ategeeza nti ebyuma ebyeyambisibwa mu kkebera endwadde ebiiye byonna mu bujjanjabi n'ebirala byeyongera mu ggwanga naye okupima omutindo gwabyo bulambikibwa mu bbago lino ery'ennongoosereza eryayisibwa Paalamenti ssabbiiti ewedde. Achenga asabye Ssaabaminisita Nabbanja okutegeeza Pulezidenti ku bwetaavu obuliwo ensonga eno okukolwako mu bwangu asse omukono ku bbago lifuuke etteeka. Okubituukako bano babadde ku mukolo gw'okutongoza obuuma obukozesebwa mu kkebera endwadde okuli omusujja gw'ensiri Nalubiri ne Mukenenya ku Serena Hotel mu Kampala.